Hey yo, fans, what up? Let's do this shit.
You care for me too much, me I feel good. Nisheka busy now, man I stay true. Mbingu ya saba ndo mali umeniweka bo. Juu ya jua, juu ya mwezi, juu ya nyota. Umenifanya general, umenipa manyota. Unifanya na hisi kama mina ota. Yani mada ndio kesi ukija niponyoka. High grade penzi lako mama mina moka.
My love for you is faithful, my love for you is special. My love for you is pure. Nitakupenda leo kesho mpaka pumzi ya mwisho, maybe even more. My love for you is faithful, my love for you is special, my love for you is pure. Nitakupenda leo kesho mpaka siku ya mwisho, maybe even more. Nikiwa nawe I feel so peaceful, my lady wash away the pain. Uwepo wako kwangu simple, ni kama blood inside my veins.
Pressure mawazo chonde mama utaniua. Na vile ujui kununa fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh tambua ushaniteka, hata bila chakula na nenepa. My love salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa sura kama malaika. Na wala hauringi kwa dharau, lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau kuliko ukanyanya sika. Ilo mpenzi usaha mio oh oh. Hai mi amor,
hai
my love,
hai
te amo.
I love you, baby, I love you.
mabawa fly. Nani ata doubt apime suri wako wewe my material wife. Una drop ende kwa mwingine why chama pensi kina kipime una dhahiri upendo wangu usije kunitupa wewe. Sina mwingine na sitobadili chaguo langu, moyo wangu nakupa wewe. Chocolate kala nywele laini, lips mafuta na zina shine, nguo za kung'ara your design. Thanks to the Lord now you are mine. Sema pwani ya mabara wapi fine, tukitoka out toka nywe wine. Figure 8 kinara sio 9, unapenda wasafi tutakusign. Wendo mama mama
yake na mwona modo, na yona tasura ya dab, siyo ni nyodo. Na wona mpapaya lafno kota embe dodo, na wona wasopenda mani wote macho kodo. Ngepeleka wapi ichi kicho kigumu, ningepata wapi mwanamke wa kudumu. Ajiunge na wasafi tusukume gurudumu, na mnajua kasitake ya mambo ya kunyo sumu. Mama la mama, oh mama mia, kwako nimezama, nimezama, nimezamia. Nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia. Usijali kusu mambo ya tango na vibamia. Nichakaze shori, nikanyage soli, kwangu kuwa mchaga subuhi nile kama mtori. Tafadhali shori, usinipandishe mori, na ukinipa nyama na ila kama mnyama pori.
Mama, mama. Shukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu kujivunia yeye. Yani kila kona umetimia, napenda manuka tukinukia, ukinigusa ndo nazimia yeye. Yani kama ndege na wanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe. Uje ni kubebe wa shangai, wenye uchungu wa kazae, tukicheza kuche kuchi na hotale minawe. Unagula pia wala unafido, chuchuza kunitoa majicho hata uvegunia. Bado uko simple unapendeza, shepu sinia kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko, kifungua toki ya nini mafuriko. Meniweza kuma baby te amu, te amu, kuma baby te amu.
Seto manemu wananikumu vipaya, nimesha badili ata mieneno, unadai nimefuli ele mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo, sina mnazo kisa wewe mama. Wananita playboy heartbreaker, bada kitendo naseba. Wayania wanya mini, hata kama na watania. Wananita playboy heartbreaker, bada kitendo naseba. Oyanya wanya mini, hata kama na watania. Baby miso mtuwa mchezo mchezo.
Night, night, night.
Atema ni kuoe hata leo.
Night, night, night.
Baby miso mtuwa mchezo mchezo.
Night, night,
nisha kuoe.
Atema ni
kuoe hata leo.
Night, night,
oh mama.
Night,
nabi, nabi we, nabi, nabi. Nabi, nabi, nabi we. Usinishe vyombo ni mkande, ila juhudi zangu bure tu. Namtendekeza kama mtoto, hata chakula kwa mkono washi. Kama mashine nampa tango, mana anaga kwa wala maji. Wananita flavor ya break, bada kitendo.
Nasema
oyenye mwenye mini, hata kama na watani. Wananita playboy ya break, bada kitendo.
Nasema
oyenye mwenye mini, hata kama na watani. Baby miso mtu mchezo mchezo.
Chapo azima, nikaona tanga lao, nijue hali yako. Vipi upo salama, yanadhumu ni nijue kama umzima. Adi nimesahau, shikamo heshima yako. Ingawa bado mambo magumu, ila sijachoka na pambana. Ulinisiga kudhurumu, ni makosa kwa rabana. Wasikudanganye na picha za mitandao, ukahisi na pocho. Winume kila kukicha mini mwanao. Ipo siku tatobo, nilisikega mnyomba isa yule fundi mbao. Tayari ameshao, ila yote tisa kumi mwanao. Moyo nina doa la kuwa mbali nawe.
I love you,
I say I love you mama. Kesho kutunze.
I love you,
I love you, I love you.
I love you,
I love you. Miezi tisa tumboni, kwa mateke mimtundu ulinibeba. Ukajitwesha mgongoni, upweke na uchungu ule waleba. Nikisema nikusifie, sifa zako siwezi maliza. Ninachotamani usikie, wajili yako na panga iza.
Mama, sio mchana susiku, kukicha na kwenda resi. Ila na mini pusiku, Mola tanfanya wepesi.
Chuma, wasikudanganye na picha za mitandao, ukaisi na pocho. Winume kila kukicha mini mwanao. Ipo siku tatobo, nilisikiaga mnyomba isa yule fundi mbao. Tayari ameshao, ila yote tisa kumi mwanao. Moyo nina doa la kuwa mbali nawe.
I love you,
I say I love you
mama. I love you,
nangaika ili kesho kutunze.
Kirudi home kwangu pakavu na tia mchuzi. No mapenzi, no chakula na baki kupiga mluzi. Nimemisi kukana taulo ubebe legeza fuse. Kumbuka nlikata utepo sinkopena toto ajuzi. Baby baby, anataka kuwa queen of jungle, na mi nataka kuwa king of jungle. Mapenzi vita, mishe zangu studio usiku inakwaje. Gome kufungua mlango punguza visa.
Liko lipo lipo, vya kupika vipo vipo. Nilo mitatu na kula kwa mama ntilie uruma. Ona konda sina.
Ungeniambia mapema. mapema, ungeniambia mapema, na unajonge kutema. So kwa olivyo nitenda, mapenzi nye sinema, nika kuimbia siwema, nita kuimbia na tena. Sasa kama hao mashoga za kondo na ukupoteza, siku takutana na ngomo utashindo kuicheza. Si umesha zoya kosa lako na kubembeleza, na wana kosa vyote la sikosi kodi ya meza. Nini sijawe kufanya kama tanguonsha fuwa, kipi ni siri kwetu mana tandani wanajua. Mwanzo mapenzi yetu likuwa moto sana nguo, tani mwanaume julikani katempua na jua. Mshuo
iko lipo, lipo vya kupika vipo, vipo milo mitatu na kula kwa mama ntilie huruma. Ona konda sina
nyota imefifia. Naona sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ndo kusema kwamba sura yangu mbaya haina huruka ya kuvutia. Maana sio kweli, kila siku mimi tunaumia. Ina maana penzi ingekuwa chombo cha usafiri, ningekosa tasema kusimama. Ningewezaje, utawezaje? Au labda mapenzi ufa kwa matajiri, afumia pazi na mana. Santanzaje, tanzaje? Inawezekanaje nikose kufurahi, siku zote nazoishi na uhai. Najua Mungu hapendi walimwengu mna visa. Nikisema niage nitakuwa na jina gai, moyo utakuwa bado na ndai. Acha niake imani, ipo siku ntarizishwa.
Hujapata lanchi unataka nina? Penzi langu so mizani ya kupima. upo kote kote maka Madina.
Tiki-taka, a tiki-taka, katutuka na luka man. Tiki-taka, tiki-taka, mpatsema tiki-taka. Kana nipincha juu kama tiki-taka. Tiki-taka, kumama tiki-taka. Katutuka na luka tuma tiki-taka. Tiki-taka, kumama tiki-taka. Kana nipincha juu kama tiki-taka.
So tiki-taka hum, hiwiki kaka nguma. Na chiki baka rumwa na ni chum chum chum. Skini kiki, skini zoom, skini switch ndota duma. Penzi usaliti sosi nzulumu. Skia, mimu huni ambe metendwa kitambo. Kuno vumi we kichecha na una makando kando. Hali duni, so baby boobi humble.
Baby tuma na kutolea.
Sizi pendi zo mambo. Skia mawe kifaila na skia unadangaga. Unapenda mastar, eh? Pia umewapanga da. So bari ya kama mimu wenye nia ya dhati. Utaumia ukini kosa ni umepoteza bati.
Pia wiku kukubea kichina. Uja pata lanchi unataka nina. Penzi langu so mizani ya kupima. Upo kote kote maka Madina. Hiyo mikukukupe ya kichina. Uja pata lanchi unataka nina. Penzi langu so mizani ya kupima. Upo kote kote maka Madina. Siku moja moja ukipata nafasi tukumbukane. Nitaripa boda boda. Achana mwendo kasi usijivane bane. Aha. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo mionje onje mwazio. Penzi linanilegeza. Sonona sonona. Eti lini utapata nafasi. Sonona sonona. Oh baby oyo, nambie basi. Sonona sonona. Nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi. Sonona sonona. Beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi. Sonona sonona.
Mwaga wino wakaramu ya penzi langu. Chimba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Nimuoga machosoni sijeshikwa na kwikwi kima sihara. Sema niandae vi popcorn unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, nahisi la moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona.
Eti
lini utapata nafasi. Sonona sonona.
Oh baby oyo, nambie basi.
Sonona,
nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi.
Sonona sonona.
Mwepesi kakara
chasi.
Uwe wangu nata. Nata unavyotaka. Nata unavyotaka ila chunga usijeleta maafa. Moyo wangu jeuri. Moyo wangu kiburi. Nata unavyotaka ila chunga usijeleta maafa. Moyo chagua pakutua. Pakuchotama, pakuka. Pakusimama, pakutembea. Akukimbia moyo. Moyo wangu kichafu chefu. Moyo umegoma vitu vichafu. Moyo unataka vitu nadhifu vya kuridhisha mwili. Moyo auna shofo. Moyo bingwa wanyodo. Moyo hutaki shobo 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 shobo. Moyo wangu jeuli. Moyo wangu kipu. Ajeuri, moyo wangu kiburi. Ajeuri, moyo wangu kiburi. Ukileta dharau, moyo unakusahau.
Moyo
ukijona mzuri, moyo unaleta jeuri.
Moyo
nakupa cheo, wewe umiliki wa hisia zangu. Yani kama mti wenu shina rao, shina rao.
Oh, 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 oh,
shindana na moyo wangu wakaferi. Wako chali, chali, moyo wangu jebuli, moyo wangu kibuli, ajeuli, moyo wangu kibuli, ajeuli, moyo wangu kibuli.
We have to take it from the top.
Oh mama, yeah. Oh mama, yeah.
Want your music?
Yeah, yeah.
You're in the mix.
Kanila mishari wa.
sana. Nitatulia sana. Nitatulia sana. Unapariza ugomvi, aibu ya maiti ya juwae muosha. Pola kukunja jamvi, eda ni ada, uya na gogo. Timiza ahadi, fimbo ya mbali huwa hayu inyoka. Aliye chungo jechini, jenga kibanda. Dunia hata ulimwengu ni shuja, hewa lasu tumawe. Hakuna ziyata ni bovu kwa nja, kwa chakula kisichache. Dunia hata shuja, hewa la sutumawe. Hakuna ziyata ni mbovu kwa nja, chakula ushajua na kupenda sana. Kukwacha siwezi unanitesa mana. Naumia kuomba msamata kuigiza. Nitasubiri angema. Nitatulia sana. Nitatulia sana. Nalia na muyu wangu nitatulia. Nitatulia sana.
Oh, my baby.
ila penzi lako ngumu kumbuka. Uwami nalia sana nikikumbuka tulipotoka. Ningepata mwanani ila penzi lako linanyosha. Usinifanyie mimi hivi, jua vibaya, nitoe kwa ubaya. Sweetie mapenzi ndo haya, basi unisamehe mwana. Mama mapenzi ndo haya, acha tusiwe wapenzi, mama jua naumia. Umeondoa mchuma, mama ngazi nachia. Leo unaenjoy upendo, mimi nachezewa hisia. Penzi langu mama, natamani rudi zamani. Ah baby, oh baby, inachuma nakosa amani. Ah baby, inaniuma najunia getu mabaya.
Sasa unanuna nini? Hauna dhani hata mimi napenda. Nishazichoka na mimi, boga za majani kila siku mlenda. Siko juu, siko chini, niko nusu sado. Sio wa kumi, si sabini, ngoma ngumu bado. Kama ibada na swali sana usiku wa manane. Tena nafunga na suna, mambo bado, bado mwana wane. Naona yanazidi kuvuma, nikirudi na hasira, hasira. Nizoe mambo magumu bado bila bila. Niombe nikirudi na hasira, hasira. Nizoe mambo magumu bado bila bila. Niombe
haijakasa,
nivumilie, ipo siku tutapata.
Haijakasa,
shida na dhiki zitakwisha baby.
Haijakasa,
uchana kope makeup utapaka.
Haijakasa,
tutabadili mboga kuku kwa manyama.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Asubuhi tumbo likikuminginya, pokea kidogo changu. Tunywe chai na mkate wa kumimina. Akili kichoka, riski kikosa. Najua kwako ntajiri waza. Kama makosa nivute chumbani, kununa nuna unajilemaza. Ustamilivu, muna wachache mno. Jua shita rafiki wa mbivu, baada ya dhiki mavuno. Kila jema lina maumivu, na kwenye waliomo tumo. Ya Rabbi salama, tupe tulivu, penzi lisifike kikomo. Yeah, nikirudi na hasira, hasira. Nizoe mambo magumu bado bila bila. Niombe nikirudi na hasira, hasira. Nizoe mambo magumu bado bila bila. Niombe
haijakasa,
nivumilie, ipo siku tutapata.
Haijakasa,
shida na dhiki zitakwisha baby.
Haijakasa,
uchana kope makeup utapaka.
Haijakasa,
tutabadili mboga kuku kwa manyama.
Kenya, nisiwai chelewe. Kikuchu mundo moni, tachi tachi kiononi. Nunate Kenya, te Kenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale monster. Sorry, my contemplate on that. And baby, better write for me and show me that you're mine. Oh, boy, I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like rhythm now.
Apa, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kele.
Nioni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kele. Wana wanao.
Wanaona kele.
Wanaona
kele. Wanaona kele. Wanaona kele.
You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Zile chenga vidanga dana. Vicheche nchuni simba. Oh nchuni simba. Oh nchuni. Asa bebe mbushomile kitwa mekupa mama. Embucho tama kama inazama. Nikupigia chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Result in you missing out on some real good shit.
It's Kelpie Vibes.
I swear you're pretty, kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa usiku,
oh baby.
Tufanye mavitu, oh baby. Vitu, baby. So take it slow na pawaya.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
I hope you know say this you could say where you got it for back in the make me the quick 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 baby quick 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 come to back you say nese nese zamenda ni narungu come ready kipepepe kipepepe ooh la 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 your body fine now when you whine you blow my mind. I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh, la, la, la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu. Baby, vitu, baby. So take it slow, na pawaya.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja, baby.
When you give me that sweet oh, eh, baby I want you more, more. You call me Konde boy papito. Shall you be my wife play no more.
Baby your body they kill me. Take off for your daddy your bikini. Make it turn around, baby, look at me. I wanna show you something you never see.
Baby, don't let me so latido. When you feel that pain, I go be your panado. Baby, don't let me so latido. When you feel that pain, I go be your panado.
Baby, one, two, three to the left. Four, five, six to the right.
Baby, one,
two, three to the left. Four, five, six to the right.
Baby, one, two, three.
Surrender.
Four, five, six.
Surrender.
Baby, one, two, three.
Surrender.
Four, five, six.
Ayakata. Mbato disamba. Yemi.
Udashemba.
Ayakati. Je, 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 je. Oh, yeah, dance to the beat. Je, 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 je. Shake your hips, make you dance, shake it out. Cha 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 cha. Oh yeah, dance to the beat. Cha 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 cha. Shake your hips, make you dance, shake it out.
Baby, take me back to December, Zanzibar, Pemba. Oh, what a night to remember. You dey blow my mind, I surrender. General commander, baby, take me back to the chamber. I will be your only lover. Call me when you need a sugar.
Sugar.
Never leave your side, oh never, Mr. Commander. One, two. Baby dola, fa sola ti do. When you feel that pain, I go be your panado. Baby dola, fa sola ti do. When you feel that pain, I go be your panado. Wait for your daddy like bikini.
One, two, three to the left. Four, five, six to the right. Body one, two, three to the left. Four, five, six to the right.
Kamenitekenya, kamenigusa kunako, kunako. Kanipekenya, kamenipofua macho, macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kanitekenya, kanipandisha midadi, nikimuona begi azikadi. Moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi. Chepula kela nikiminaji, mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa keasi chaji, natapa tapa kama mfamaji. Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminigusa kwenye kwapa,
tekenya.
Yani mara uko mara hapa,
tekenya.
Hamini tekenya, tekenya katoto.
Yani, kana cheka cheka, kameni tekenya. Kana vitetemesha, wamikitonga sekenke na sereleka.
Tekenya,
mikono juka na mabao.
Tekenya,
upepo suku mangalao.
Tekenya,
ukizungusha mama na pagao.
Tekenya,
adibiri kala mwaga kahawa. Ukikati, kakigugumizi. Masai kanipadawa nisha tafuna mizizi. Wanidatisha, kichizi chizi. Yani natapa tapa na shindo kupiga mbizi. Pinda mugongo ukunja mikono, tuende taratibu kama kono kono.
Kukukishingo, shingo, kukukishingo.
Kama mbuzi kagoma kwenda.
Kukukishingo, shingo, kukukishingo.
Kizombi nina toka milenda. Kani
teke, tekenya,
tekenya.
Kani teke, tekenya,
tekenya.
Haminishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke, tekenya,
tekenya.
Kani teke, tekenya,
tekenya.
Haminigusa kwenye kwapa,
tekenya.
Yani mara upo mara hapa,
tekenya.
Binda mugongo, kishingo weka juu. Kunja na mikono, kama kangaroo.
Kukukishingo, shingo, kukukishingo.
Kama mejinyonga, unaninginia.
Kukukishingo, shingo, kukukishingo.
Fanya unaibuka, unazamia.
Kukukishingo, shingo.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Hey yo, fam. What up? Let's do this shit.
bender, yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, yeah. Panda na yo, girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo, girl, roll it up, my girl. Just panda, soges, panda, leges, panda, chapish, panda, rudish, panda, shukish, panda, ivish, panda, malish, panda, umisa, panda, tekitesa, panda, telesisha, panda, tetemesha, panda, fimesisha. Batman fi call and shout and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. Man dem a dedica cause dem wish dem fi honor. Like a bad girl inna the place, yeah, fire.
Mambo Mbaya.
Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shukisha, shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shukisha, shuka, shuka, shuka na yo. Shukisha, shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka, shuka, shuka na yo, girl.
Yeah, yeah.
Shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka na yo, girl, roll it up, baby.
Asi panda, fungu wa mkanda. Taratibu ni kukute kwa kitanda. Kesha ni panda, nataka nile chanda.
Yeah, yeah.
Ukichoka nita kukanda.
Usha jenga kibanda, paka parabanda. Undo kweza kama majenisha ganda. Nime sanda, nimesha kuwa ganda. I'm ready, Maruana, yeah, made it panda.
You look good every day. Let's take a holiday. Monday, yeah, Panda, yeah, sure, not a money day. Hot man holiday.
I like how you pop it, yeah. Panda na yo, panda na yo, panda, yeah. Panda na yo, girl, panda, yeah. Panda, 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 yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo.
Dem a care match me. Why you dem walk up here getting up for me?
Yeah.
Drop it down nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Dema na kata kate na katunika kisha waroge. Minda ichapa chapa twatwa tuka kijano wa Nairobi. Gana waka waka macho inabidi fnike na nuti. Na kutakataka bakwanza lazima nibishe hodi. Tadhani mini meru vile vasna chana. Hey yo Jones na unasikizu mekwa mrasta sana. Nadhani utaniweza muda baska zana. A devoted member kwele kanisa ya pasta nganga. So kinyo hiro apantaka. Ni mari mlami bata na haga na kamjaka. Na kuna nsaka no jomali uneza kanpata. Yo nipate after pate sindio wana run after. Kahaja beba minda mpita tu. Anatrak kutwapa kitu tunona ni mshipa tu. No disrespect me no jisizi choma picha boo. But if you don't got a booty then some honey sister do. Blessing nazo tumesunda kwa kibenje. Staying out of trouble hatutaki lala stenje. Isi guli mavado panutembe na kirende. Na hatu pendi maskando so seti mbali kamenje.
Hey yo fast me na piga kiras. Red sun omi dimples give me the glass. I'm your promoter si watu nalipwa in cash. The wonder sizi rusha rusha tukifika kwa bash.
Kata, kata.
Mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Nyonga mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Hey, mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Down low.
Napenda na
Sinzima, toto mpaka.
nipe funguo za bima. Nitoa bongo nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Kwiri kwiri siko pesh, siko pesh. Na mpa mbiri mbiri sina break, sina break. Na kadundisha mwiri kitenes, kitenes.
Kame ni kiri kiri imara kesu. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Suguwa. 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 Suguwa.
Mama we.
Suguwa. Suguwa.
Suguwa. Zambi.
Suguwa. Suguwa.
Tependa pini pini ama kitaka. Kupapa chini chini ama kwa ngoko. Golisa bini bini ama kimako. Chenga mwilini. Johnny Boko.
I'm rocking.
Udi, 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 udi. Kata toka kukudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh yeah, katoto ya ni dosa lale.
Dosa lale.
Nakapa fishi kambale.
Wakambale. Kibidu bidua.
Oh bidua.
Pindu pindua.
Oh
yani naka chimbu chimbua.
Oh chimbu.
Nambandika pandua.
Oh da da da,
yani kama gaga limekoma kwenye guzu.
Suguwa. Suguwa. Suguwa.
Mine wali kakimia.
Suguwa.
Suguwa.
Suguwa. Mama we.
Suguwa. Mama kucho mama niko niko.
Suguwa.
Mwendo kama kama shinda biko.
Oh my god. Oh, hear this. Oh, hear this.
Kama nene kwa kupiko. Hasa washa. Andika. Ipua. Police. Fanya nip. Nipe, nipe, usiniba nipe. Nipe, nipe, usibande bani. Nipe, nipe, usiniba nipe. Nipe, nipe.
Nipe, nipe, kamchezo. Kamchezo, mama kamchezo. Nipe, nipe, kamchezo. Kamchezo, mama kamchezo.
Katoto popcorn cheki. Kalivo katamtam kama keki. Wengine walika kimia. Kana mechezo wakikando mana na beti. Katoto popcorn checky, katoto popcorn checky, katoto popcorn, katoto pop, katoto popcorn checky. Kalibu katamtam kama keki, wengine walika kimia, kana mechezo wakikandomana na beti. Kana mapocho na madiko diko, mwendo kama kameshinda biko, kwake nimekolea, kolea, kama nimepako piko hasa washa. Andika, ipua, police, fanya nipe. Nipe, nipe, usiniba nipe. Nipe, nipe, usibande bani. Nipe, nipe, usiniba nipe. Nipe, nipe.
Nipe, nipe, kamchezo, kamchezo, mama kamchezo. Nipe, nipe, kamchezo, kamchezo, mama kamchezo. Nipe, nipe, kamchezo, kamchezo, mama kamchezo. Nipe kamchezo, kamchezo, mama kamchezo.
Katoto ni kanai nai. Kaluka juu chini ni masai. Nimekaomba papai pai. Kanywa bia zangu na kadai. Aya tuni tete tema. Kumoja juu chechema. Kama inauma sema. Shoka likashindwa kuhema.
Mama,
nikilenga sinuku. Chumbani nizuku. Aya katika katika kama look. Nimewe ni hook. Pale kati kwa nyuma ye. Yupo danda wa nyuma ye. Unofini mbaka upepo na vuma ye. Ora ananguruma ye.
Nipe nipe kamchezo. Kamchezo mama kamchezo. Nipe nipe kamchezo. Kamchezo mama kamchezo. Nipe nipe kamchezo. Kamchezo mama kamchezo.
Kula matunda na chukipaji. Si hadi simu kuzima ndo naichaji. Mhm. Aha. Sichungwa chenza ntikiti maji. Ndilo linaloni pandisha midadis. Ya ya. Mtoto mdogo mtiko bebeki. Nyanyu wana jeki. Kudadada deki. Goli ni dogo halifungiki. Tanu wa mabeki. Kamu wa mashuti. Kamu okideki. Fungu wa mageti. Msasa wakabati. Hatulipi laki.
Hold up. Hold up. Hold up.
When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Hello, Babu Chiba, yo. And I work.
Gaga. Ayo, fans.
Kula matunda na chukipaji.
Let's do this shit.
Si adi simu kuzima ndo naichaji. Si chungwa chenza ntikiti maji. Ndilo linaloni pandisha midadis. Mtoto mdogo mpigo bebeki. Nyanyu wana jeki, kudadada deki. Goli ni dogo halifungiki. Tanu wa mabeki, kamu wa mashuti. Kamu okideki, fungu wa mageti. Msasa wakabati, hatulipi laki. Oh mama jojo. Oh mama, nilono. Lord Sifton Intalueza kweli. Lord Sifton ticket Wow, ni kwa makasi wa shukeda. Oh mama jojo. Oh mama, nilono. Lord Sifton Kaliweza kweli. Lord Sifton
Shika antenna, oh yeah. Nishina sa limbo. Siba nuki ngwa. Nina yengo madra, oh yeah. Nakesha lindo. Macho kwenyesha. Kuchaka chuwana, oh yeah. Kani nogea, unamunga. Koleza na kuni moto chochea. Unamunga. Akipiga kiki inatembea. Munga. Saki china za kikorea. Munga. Akipiga kiki. Napunga kipopo kopa kabana. Na umeni leva kama banana. Mkigusa kitofe mambo mwanana. Ulipopita wemba yewe umeshona. Kikoko daiko, baikoko. Kiba ukata kanga moko. Chikigiri kiki moko. Chora Nishina salimbo. Siba nuki ngwa. Mina yengo madra. Oh yeah. Nakesha lindo. Macho kwenyesha. Kuchaka juwana. Oh yeah. Kani nogea. Unamunga. Koleza na kuni moto chochea. Unamunga. Kipiga kiki inatembea. Unamunga. Siki china za kikorea.
Kwanza. When you hear this,
oh yeah, dance Limpopo, dance so cool. Do for me so cool, make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Mamboro te rote, kanipa
cha kwanza. When you hear the sun. Roboto, 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 to, to, roboto, 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 to, to, roboto. Yeah, roboto. Se me ca tu mayas. Roboto, 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 to, to, roboto, 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 to, to, roboto.
Alamba, alamba, tamu tamu katoa maganda, tuma kibanda, misamba, makalete kabunja kitanda.
Kanite Kenya, Kenya,
kanite Kenya,
mina pe Kenya, pe Kenya,
mina pe Kenya,
kucho kuru kucho, kugani kiruboto, njoni kupe burunguto, mekwa kuzungu kuku.
Zama mwenzio kila mara kili yangu wewe tu umenifanya nimezama
baby you know the way that I do the things that you do the way I love you baby you know kufanya niko sawa wakamini kushushi damu nisipenda gimatara
nusu kaputi. Umenipiga nusu kaputi. Nusu kaputi. Umenipiga nusu kaputi.
Baby you know the way that I do the things that you do the way I love you baby you know kufanya niko sawa wakamini kushushi damu nisipenda gimatara.
The Mix Killer. It's the kids, baby.